Mungatani kuti muzikhala osangalala. Kukhala ndi chiyembekezo. Lemba la Yeremia 29 verse 11 limati, ndikuganizira zokupatsani mtendere, osati masoka, kuti mukhale ndi chiyembekezo chabwino, ndiponso tsogolo labwino. Chiyembekezo nchofunika kwambiri pa moyo wathu wa uzimu. Linatero buku lina. Bukulo linanenanso kuti, munthu akakhala ndi chiyembekezo sadziona kuti ali yekha-yekha, sadziona ngati wachabe-chabe, komanso sakhala ndi mantha. Baibulo limasonyeza kuti anthufe timafunika kukhala ndi chiyembekezo. Komabe limatichenjezanso kuti tisamayembekezere zinthu zosatheka. Lemba la Salimo 146 verse 3 limati, musamakhulupirira anthu olemekezeka, kapena mwana wa munthu wina aliyense wochokera kufumbi amene alibe chipulumutso. Malo modalira anthu kuti athetse mavuto athu, tingasonyeze kuti ndife oganiza bwino tikamakhulupirira mlengi wathu, amene ali ndi mphamvu zokwaniritsa zonse zimene anatilonjeza. Tiye ntione zimene analonjeza. Choyamba, zoyipa zonse zidzatha ndipo olungama adzakhala pa mtendere mpaka kalekale. Lemba la Salimo 37 verse 10 ndi 11 limanena kuti, patsala kanthawi kochepa, woyipa sadzakhala konso. Koma anthu ofatsa adzalandira dziko lapansi, ndipo adzasangalala ndi mtendere wochuluka. Ndipo verse 29 limapitiriza kuti, olungama adzakhala pa dziko lapansi kwa muyaya. Chachiwiri, sikudzakhalanso nkhondo. Baibulo limati, Yehova akuletsa nkhondo mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Wathyola uta ndi kuduladula nkhondo. Ndipo watentha magaleta pa moto. Salimo 46, verse 8 ndi 9. Chachitatu, sikudzakhalanso matenda, kuvutika, kapena imfa. Baibulo limati, chihema cha Mulungu chili pakati pa anthu. Adzapukuta misozi yonse mmaso mwawo, ndipo imfa sidzakhala ponso. Sipadzakhalanso kulira, kapena kubula, ngakhale kupweteka. Chivumbulutso 21, verse 3 ndi 4. Cha nambala 4. Kudzakhala chakudya chokwanira kwa aliyense. Baibulo limanena kuti, padziko lapansi padzakhala tirigu ambiri. Pamwamba pa mapiri padzakhala tirigu ochuluka. Salimo 72, verse 16. Ndipo chomaliza, ufumu wa Kristu ndi boma la chilungamo lomwe lidzalamulire dzikoli. Baibulo limati, Yesu Kristu anamupatsa ulamuliro, ulemerero, ndi ufumu kuti anthu a mitundu yosiyana-siyana, olankhula zinenero zosiyana-siyana, azimutumikira. Ulamuliro wake udzakhalapo mpaka kalekale ndipo sudzatha. Ufumu wake sudzawonongedwa. Daniel 7, verse 14. Kodi tingatsimikize bwanji kuti zimenezi zidzachitikadi. Yesu ali pa dziko lapansi anasonyeza kuti ndi woyeneradi kukhala mfumu, chifukwa anachiritsa odwala, anapereka chakudya kwa osauka, komanso anaukitsa akufa. Yesu anaphunzitsanso mfundo zofunika kwambiri zothandiza kuti anthu adzakhale mwamtendere komanso mogwirizana mpaka kalekale. Yesu ananeneratunso zomwe zidzachitike mtsogolo, kuphatikizaponso zizindikiro zosonyeza kuti tikukhala mmasiku otsiriza. Mavuto adzatha posachedwa. Yesu sananene kuti masiku otsiriza adzadziwika ndi zinthu ngati mtendere ndi chitetezo, koma ananena zinthu zosiyana kwambiri ndi zimenezi. Anatchula zinthu zingapo zomwe zidzakhale ngati chizindikiro cha mapeto a nthawi ino. Zinthu zake ndi nkhondo za mmayiko, kuchepa kwa chakudya, miliri, komanso zivomerezi zikulu-zikulu. Yesu ananenanso kuti, chifukwa cha kuonjezeka kwa kusamvera malamulo, chikondi cha anthu ambiri chidzazirala. Mateyu 24, verse 12. Wolemba Baibulo wina anasonyeza kuti kuzirala kapena kuti kuchepa kwa chikondi kudzaonekera munjira zingapo. Mwachitsanzo, pa 2 Timoteyo 3, verse 1 mpaka 5 timawerenga kuti mmasiku otsiriza, anthu adzakhala odzikonda, okonda ndalama, okonda zosangalatsa, odzikweza, komanso opsya. Mmabanja simudzakhala chikondi, ndipo ana adzakhala osamvera makolo. Atsogolera chipembedzo wachinyengo adzakhala paliponse. Mavuto amene akuchitikawa ndi umboni wakuti tikukhala mmasiku otsiriza. Akusonyezanso kuti ufumu watsala pang'ono kubweretsa madalitso pa dzikoli. Yesu ananenanso zinthu zabwino zimene zidzachitike mmasiku otsiriza. Ananena kuti, uthenga wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi kumene kuli anthu, kuti ukhale umboni ku mitundu yonse. kena kumapeto adzafika. Matei 24, verse 14. Utenga wabwino umachenjeza anthu ochita zoyipa. Umaperekanso chiyembekezo kwa anthu ochita zolungama ndipo umawatsimikizira kuti madalitso omwe Mulungu analonjeza akwaniritsidwa posachedwa. Kodi mukufuna kudziwa zambiri za madalitso amenewa? Ngati ndi choncho, pitani kuseri kwa magazini. Nkhani yathera pamenepa.